mayoyo mayoyo banaye mtu wa muziki banaye obude kugenda nafe tugenda kola ate tugenda walala ate kukola
oma omulamu mwesi buoma obulamu mwesi buoma yadde mukalubanga bugonda